Yeah, sagcina ngekhathi zo season scoop bese hype manje ngifuna wazi akekho sagcobile umelu kuphasha. Unteke nteke intekza ne distract evelu iyaculuka ngecala ongalazi every side ugcwele umsanga. Kuphela unyaka ulibele ukudlala usikhiphele ufafa lama-tape akhala kambo kwe-artist elididweni bala. Mina uyona ilegend umrapho wakho ofike kuqala. Isitudio sami ibhusho ofuna ibhifu ufike ekhaya. Emqondweni wakho u-MC ngoba bakutapela igama nami ngikushaya nge-KO uzifake ejayivini ngesikhanda. Usinamba udume ngonondindwa ngoba uthandwa. Uyimpuphu yomrapho zenza i-ace ezazi ugcwele inyala. Ngeza ngiyakunyisa mope ungangilwisa. Ivoice yami gospel cause mangirapha ngiyabusisa. Wena wazugisa watrenda bakuziba. Sureplya kumabhehle ngoba ukheshe manje udinga. Ungathi ungadla igosi nge-instrument eyamathini. Nasendlini uswela isishebo ngoba uphelele ushatini. Urenta umkhukhu ethembisa ngakunyisa ngiselalini. Mina oqonda nesindwangu ngisanokufika njengi-ayena. Omiki embathu ne-pride bakushiya studio boza. Nabo babengakuthandi babezifunela ukurekhoda. Namabitha ngemnandi lokunambuza uyabosa. Kwi-remix ehayi manje sasawuqale ngoba usoft. Nomona ngoba ikhanda lakho likhulu okudlule lami. Nesound quality engine kagandaganda udume kabi. Unesicefe emado lakho abanye bathavune party. Ugcwele ukuchela ngeke ngithuke futhi mawune ngadi. Sindile kumaflats vele iflow yami uzamcolo. Udla amaphilisi okuhlanyihla zimumethe ubhamfoqo. Ikhane bhalo usekhathele ukurelease i-freestyle. Sukhomente kumabhehle ngoba sengimenshini imali. Ivar ukuthi yonke into okuthoma ngayo ayikhokhi. For imatch elandelayo sengitholile i-deposit. Ngisebenzisa just for ukupromotha kodwa uboni. Ucathi ungathusa lengane mina cha winyoni. Abekuvika uthithi bakunaka ngoba usegoli. Nami ngaxoxela unanza wasi lo mfana veyinomfi. Awukakapopi ngiyakuqwashisa isitala sami ikhofi. Wena vala kahle umpompi kodwa kusalayo nginecconsi. Funa wabuluke la awubhala ucule fast. Ingako sibuye sijwayelwe abafana abantu bakhule ngathi. Namaphashta nakha of content awuzazi ujule ngani. Ukhiphe idemo lepiano ngoba naku uhlulwe i-rise. Skill sama simile endaweni eyi-one ufuna ukuthini. Amabeats akho ngathi u-advertise i-fruit loops tree. Kuyosuka umsindo wangidisa futhi kuphunywa kumship. Wisitufuza soma ufuna ukulwa ngiqhulule enqini. Ngeke ngeke boy, ngibele sele now. Angeke ngiyeke ubanga isicefe ngikhande ngigece more. And mangizene war, angeke ngimele no. Eyami inkani yasele mangiswele aget bow. Ngeke ngeke boy, ngibele sele now. Angeke ngiyeke ubanga isicefe ngikhande ngigece more. And mangizene war, angeke ngimele no. Eyami inkani yasele mangiswele aget bow.